DutchMsafi.com.
Wana gwa Simba Umo
Eze Daxi again
Ahmed Ali Msemaji
Mkane
Ahu
Juhuza
Mkane
Ondo Simba tena Msimbazi tena Ondo Simba tena Msimbazi tena Hakuna kama Simba iye
Simba
Yani Simba kama Simba iye
Simba
Hakuna kama Simba iye
Simba
Yani Simba kama Simba iye
Simba
Ahmed Ali
Wanangu wao
Mode Uji
Wanangu wao
Washabiki
Wanangu wao
Asha Baraka
Wanangu wao
Magori
Wanangu wao
Aman Kanyura
Wanangu wao
Try again
Wanangu wao
Mangungu
Wanangu wao
Yetu 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 Simba 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 Kama kusajili vimeshushwa vyuma
Tumeona
Kuna mabeki hapiti mtu nyuma
Tumeona
Ukicheki mpira umenoga
Tumeona
Mashuti ya moto magoli noma
Tumeona
Ondo Simba tena Msimbazi tena Ondo Simba tena Msimbazi tena Hakuna kama Simba iye
Simba
Yani Simba kama Simba iye
Simba
Hakuna kama Simba iye
Simba
Yani Simba kama Simba iye
Simba
Ndombira tunataka
Simba
Ndombira tunapenda
Simba
Wachezaji tuwapenda
Simba
Finali tutafika Oya we Simba Simba iyo Ahmed Ali
Wanangu wao
Mode Uji
Wanangu wao
Washabiki
Wanangu wao
Asha Baraka
Wanangu wao
Magori
Wanangu wao
Aman Kanyura
Wanangu wao
Try again
Wanangu wao
Mangungu
Umo Wanangu wao
Fukuza kunguru, fukuza
water.
Fukuza kunguru, fukuza
water.
Fukuzia utoporo, fukuzia
water.
Fukuza kunguru, fukuza
water.
Fukuzia utoporo, fukuza
water.
Fukuza kunguru, fukuza
aye.
Fukuzia utoporo, fukuzia
hey.
I said that again.
Bonus Buster.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.